Déjà doté la petite love, deux trois commerces, deux trois femmes et surtout Kinshasa. On me dit qu'on me dit que bébé. On me dit qu'on me dit que bébé. On te dit il faut m'en parler que t'es jamais là, que tu passes ta vie au calme et qu'elle est sur Insta. On me dit que bébé. Maman dit d'arrêter.
Some more and worry less. Oh, don't you know life is a test? Na kila mtu kwa na guess. Ongeza bia jaba kwa wale wanaosinzia. Leta kete pa ikiwa fresh. Mabati leo highway. I feel blessed. Bashi meja tuna waresh. On the menu they're serving legs. Dress code ya leo ni underdress.
Ekelea bex,
ikianguka usi vex. Ngojea tena game next. Usishi maisha na regret.
Sina pupa ye. Cheza mziki pole pole puma ye. Jirumba mziki wa kipeke. Kila mtu na wake jitete.
Nasikia kelele kwa jirani. Kwa nini vita ama ni raha gani? Wengine nasema wengine nasema kwa ni mapenzi megeuzwa kwa kungfu na vile kwa mbuku na bo. Kwa nini vita ama ni raha gani? Wengine nasema wengine nasema kwa ni mapenzi megeuzwa kwa kungfu na vile kwa nguku na bo. Nasikiza mafranco hip loti tanifanya niwe ho. Action night watoto alale by nine. Nipudunge vaccine leo movie ni ya Shaolin.
Ya usiku unainama sina nguvu. sina hali, 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 usiende mbali.
Kiteka nikueleze machacha lonkut. Kuna kijana ananisumbua sana, mke wangu rahana, nyumbani amani hakuna. Kashusha makarioni, anajifanya yeye muuni. Wezi yetu lianza tisi, tabadilisha na majengo ya serikali. Asizani mimi ni mkimya sana, wezi yena umia roya, nisije
that you'd stay with every single lie. I'll tell you what you want to know. We'll see in there, that means don't go.
I can't deny the loving that we've been through.
Shambani nikalipe mahari tuishi kwa amani.
Nikikutazama moyo wayoyoma, kipenzi cha gorogo au na uyanza.
Nikikutazama moyo wayoyoma, kipenzi cha gorogo. Ni
twende tumone kasisi au disipo ofisi turinie mafisi na kuyanza
nikikutazama moyo wayo yoma kipenzi chako
nikikutazama moyo wayo yoma kipenzi chako nakuyanza.
I love you like the sunshine in the morning when I'm yawning like the scent of love ukipika chai ya majani na mandazi. Such a lovely way to start my day. We getting high as I make you call my name. Tukisikiza ngoma za Bob Marley. Napenda vile una smile usisare. Nipatie zeze, nikuimbie. I wrote the song na nataka usikie. If you let me sing for you. Darling, darling, I will sing your favorite song.
Waiting your mind. Now you're here, you will see. Yes, I'm happy that you're mine. Mama, mine, mama, mine, mama, mine. Yeah. With you, there are no second thoughts. I know what I am feeling. There are no other tricks to play. You can see the cards I'm dealing. You're stealing. So baby, take my everything. Without you, they have no meaning. Having you is all I need. And I'm happy that you're mine. Waiting for you patiently. And I'm happy that you're mine. Now you're here, you will see. Girl, I'm happy that you're mine. Sweetheart could be friends. And when we go in on a date, you know, send me, I bring the boat to dance. I wish my wife and my sweetheart could be friends. And when the tree out with the road, there's no problem. Hey, yes, my wife, she are like my psychic. And you see my sweetheart, don't call her no side chick. Imagine up in the house and we inside it. The possibilities of it happening sounds exciting. But to mention not a big trouble. So for a peaceful life, a girl is have to juggle. It would be nice if somebody's nice, the tree are we a cuddle. But no one fear about that, no fear, you know the standard double. I wish my wife and my sweetheart could be friends. Mm-hmm. And when we going on a date, me and bring both of them. I wish my wife and my sweetheart could be friends. And when the tree out with the road, there's no problem.
Do you believe in love? How crazy it could be. Baby, baby, it's tough. Take it easy. When you leave, I swear I can't breathe. Do you really care, baby? People won't die, yo. Oh, miss us. Crazy it could be, baby, baby, it's tough. Take it easy. When you leave, I swear I can't breathe. You really can, baby. People won't die, you're on my side. I could take it as an angel. Be too much missing to you. Cause you make me fall in love. Darling, darling, if you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much here. Can we go slowly? Cause I can't take it.
Don't even think about it. I've been there before. I wanna give you license to take over the city. KGL, when you call, you coming for the money. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Take time, don't rush it. God, you know me, they will be controlling. So wherever you like, we can stay out till the morning.
Shepuka ke chupa ya cola Akia mungu mikana niroga Kaki ngama aki mashamba Nangali ya kiuno, ehi, nangali ya kiuno 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 Kaki kubali kwenda nami, ehi Mnakapa vitu yani mpaka chei, ehi Hani zima feni ni pepe Kamani kiu sema maji kualete Kinama kama kameka Kashepu kake chupa ya kola Akia mungumi kana niroga Kakinama aki mashallah Nangali ya kiuno, ey, nangali ya kiuno Nangali ya kiuno, ey, nangali ya kiuno Nangali ya kiuno, ey, nangali ya kiuno Nangali ya kiuno, ey, nangali ya kiuno
gentlemen. Uhealthy na kunyoga to my vitamins. Mgenge sipendeke to my vitamin. Don't go fresh. Na piga shawele dunge meresh. Most most bugasi na get trash. Acha my skin tone high na get raw. Cheers, I like your mini skirt. Relax, sipping that get my shortcut. The moon, I can na mimi, the moon, I go head, go set, go fresh. Cause well, got go go, come, go, and I'm head. My damn won't see what you be sweep. Meal cheers now, zip, check it in, me finger zip. When I'm be a sinani, and I could check in, and I'm nani. Nasiki, you're gonna be a ganini, quanini. Lay away, we're gonna come in, be lanini. See you listening, nini. See you listening, nini. I'm a gentleman.
Nipate baby kwenye bar, uliza shori what you drinking. You know you're rolling with a gentleman. Now uliza utapewa nini. Nipate baby kwenye bar, uliza shori what you drinking.
What you drinking, so?
You know you're rolling with a gentleman. Now uliza utapewa nini.
Kwenye njozi uba menkolea kuwa mkasitamani. Tena nakusi ulilinde penzi mwenzako nimenogewa. Hoitabani,
hoitabani.
Na ata nikiumwa wendo na nitibu wangu dakitari. Kukupenda ni wajibu, nisiulizwe maswali. Baby, nipe taratibu, uo utamu asali. Kukupenda ni wajibu, nisiulizwe nono. Kwa kontanga nyana,
tanga na na na.
Kwa kontanga nyana,
tanga na na na.
Kwa kontanga nyana,
tanga na na na.
Kwa kontanga nyana.
Baby you can be nice na njaro zako. Acha siku ngoja mimi nikatipa dice. Tell me what's the price, no nipate time yako.
I got you more.
Otherwise uko aje, mimi niko poa. The way you pulling me down, itapoa. And if you keep talking to me like that, you're living with me tonight. Otherwise uko aje, mimi niko poa. The way you pulling me down, itapoa. And if you keep talking to me like that,
jina yako nda kuita Suzy tonight. Utakula ndondo ama sushi na ras. Yo fike ni number. Hebu show me your ID. My Coca-Cola is a corner ni idol. Nakupa frackers utakunua dry gin. Nakupa movie time utangia driving. Nasema da nikina nandi enem. Na you dance. Ni my man that's blessed famous. Mama mama kuni teach like that. Na napenda sana. Hilo na breathe like that. Summer bunny, mama summer honey. What the spears not devour, I cook a flower funny. Flexible sana, I my summer funny. My new member cat will nipange.
Nipange.
That cat will nipande.
Nipande.
Anyways, otherwise, suko aje.
Otherwise, suko aje. Mi niko boa. The way you pulling me down, ita boa. And if you keep talking to me like that, you're living with me tonight. Otherwise, suko aje. Mi niko boa.
Ooh.
find. For the fire burns, oh.
To find. The number one, I know. For the find. For the fire burns, oh.
So many brothers, God amenishikilia. Don't back down, face it head on. Ukini ona around, jua tuko zone. Neza toa form, vurugu go down. Mikasa isukasa, ukimblame tunaku round. Tuna dish this year, tuliwa card last year. Kitu ineza nikatia, nikukosa kuona njia. Siezi taka kuidandia, kasi yangu nailipia. Wezi nikosa kwa njia, kani ukali unafikia. Kuwa mjanja kama uko maliniko. Energy iko nitakuwa richer than before. Uplifting my people on drugs are 20 detox. We ain't changing for nobody pende vile iko.
Kale ka dance get to time imefika. Jitafutie space ya kutingika. Yeah, yeah. Kulan unalana tujakika. Kubali kama vibe imekushika. Left foot mele, right foot back. Uwa mosquito shikanisha your hands. Tingiza mabega kimuleme man. Ipeleke mele the
kisha your hands. Tingiza mapenda kibule mbeno man. Ipala kibule man.
Kwa kunipa huyo kama zawadi
alichoniweza mazoea ukweli sosiri nimemzoea akiwa mbali nimeshinda kuongea moyo na dona mwino na nyamonea kishima utamu wena nigea na mimi na mpea tona peana na sipani kama tutacha na mina yeye
mina yeye forever
go follow. Yeah, you're making me high, Colorado. And I don't really mind if I overdose.
Because my presence is a gift from God, and you're looking like a ninja, baby. Oh, jumping, dancing, ooh yeah, booty like a circle. And I go handle them carefully. Plus I knew you would address for me.
Da-da-da.
You be shining time for me.
Da-da-da.
And even if party me,
da-da-da.
Right when I'm parking me,
da-da-da.
Showing you so sad,
baby, da-da-da.
Parce qu'on a la santé. Je monte pas, baby, sinon y'aura trop de débat.
Hello, hello, oh my God, oh my God.
Inch'Allah, no be locata. Don't you fight your hands, bring you closer. Show you how to dance to my compact.
Compact, compact, compact.
Hallelujah. Got too much money, but I'm still a shooter. Don't take Batman, viva li poopa. Cause my money bigger than you go sooner. I'm tired of like I'm in the Yakuza. Je n'a qu'on ma fils, t'en commet tout. I'm gonna come for you, I'm gonna come for you. My fish are showing on the book, give me two more.
Da-da-da,
give you the time for me.
Da-da-da,
vini, vini, part to me.
Da-da-da,
life is all I'm about with me.
Da-da-da,
show you no suicide.
Copy, da-da-da,
I'm in it, I'm in it.
Shazama. Tulikutana TikTok do mwanzo kufamiana. Mara ghafla binbu, kila kitu tunaendana. Ameninaza ka wimbo, sitaki acha kumtazama. Penzi mbona limenoga, tamu kuzijata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzijata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Aza nataka wajue unanipenda, niite baby.
Baby wangu,
kwa wasioamini wewe ni wangu, niite mai.
Mai wangu,
hata ukiniposti caption andika sweetie.
Sweetie wangu,
ukija kukutongoza ambie nina mpenzi.
Mpenzi wangu.
Boy, come number one.
Mwombe Mungu zima, tatizo la mapenzi kanituma mimi. Nikupe, nikupende. Iwe mabonde milima, we fly any weather. Lubani no mimi wa upendo.
Nikupe, nikupende.
Mwoga kuchiti notice. Ya uongo do kabisa siwezi. Likiza mauno tambari mwezi. Na kuposti wajue sijiwezi. Baby una penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba.
Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba.
Nataka wajue kama unanipenda, niite baby. Ukini post is not chat. Niite mai.
My
one and only. My love, my sweet.
Sweet wangu.
Wakija kukutongoza wajibu. Wewe unampenzi.
maadui wote wanafahamu. Wameshindwa kuniweka chini. Wendo unanifanya nikae down. Wendo unaniweka mjini. Maadui wote wanafahamu. Wameshindwa kuniweka chini.
Wendo unanifanya nikae down. Wendo unaniweka mjini.
Shakuno furaya ni wewe. nilipata rai langu ndo wa furaha yangu ni wewe. Kwa wengine nitajisumbua, furaha yangu ni wewe. Hata siku nikikana
kama sinamaliza kurasa kukusifia, matusi naiona basata wakinifungia. Serufi zira nazopata mia filmia, mjusi ukuta wa parasta na uparamia.
Na kama penzi ni chupa la bia, ni pesa na kemlevi, ni ume ume njia wa mana.
Spinner Boy.
Matusi naiona basata wakinifungia. Serufi zira nazopata mia filmia, mjusi ukuta wa parasta na uparamia.
Na kama penzi ni chupa la bia, ni pesa na kemlevi, ni umbe yumbe njia wa mana wemlezi. Na unanijulia
hawana wawezi pakukuipia dia. Pawa pawa naishi wa pawa, penzi la komizani mizito naishi wa pawa.
Pawa pawa naishi wa pawa, penzi la komizani mizito naishi wa pawa.
Pawa 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 naishi wa pawa, penzi la komizani mizito naishi wa pawa.
Pawa pawa naishi wa pawa, penzi la komizani mizito naishi wa pawa.
DJ Sarire, Spinner Boy.
Nilifeli sekondari kwenda gachuo, ila kufeli penzi lako sina hilo chaguo. Yeremia mstari nifunue ufunuo, oh. Kupande kwa matari mbelini wengu.
Na kama penzi ni chupa la bia,